HB.
Si wanapenda kubang. DJ Kisha please rudia hii. Pesa ya pombe atuna wait tota to die. Dada agiza tu alai sito kudai. Ila na mtenda na mkuyati sota furahi. Ha, unakatika na makubambie. Nikusokote ya nikabangie. Labonge la mogo nikakukatie. Suna boostan nikakumwagie. Kane, nikupe shasha saki maki. Nana ikanda mizaga kweli stoi baki. Mr. Finger Pling juma nyosi na kwenye boxer gula mtoto wanangu tungi na mapenzi bola nini
bola tungi
sikia sikia mnasema
bola tungi
kumoka na mapenzi bola nini
kumoka
sikia sikia mnasema
bola kumoka
no love no stress no love no stress no love no stress no love asema no stress
no love no stress no love asema no stress, no love, no stress, no love, asema no stress.
Ongeza moja mbili basongoja, nitaripa bili nkiondoka. Ongeza moja mbili ongoja, nitaripa bili nkiondoka.
Hey, nipe baba mpe tequila,
Apo.
Na hii biri we mpe tila. Uko nyuma kafunga pila,
Apo.
Na kwa kitanda mimi ndo kila. Sipolia na mzaba na kibao. Si mpifeni nimi unoya mambao. Alale geto ni mfukuzishe kwao. Na navinyonya kakibogo ya wadai. Hivya na kupenda kweli au kisa na dai wa kodi.
Hey, au kisa na dai wa kodi.
Hivya na kupenda kweli au kisa na mtumia vocha yo.
Hey, au kisa na mtumia vocha.
Wanangu tungi na mapenzi bola nini
bola tungi.
Sikia sikia mnasema
bola tungi.
Kumoka na mapenzi bola nini
kumoka.
Sikia sikia mnasema
bola kumoka.
No love, no stress. No love, no stress. No love, no stress. No love, asema no stress.
No love, no stress. No love, asema no stress. No love, no stress. No love, asema no stress.
Ongeza moja mbili basongoja. Nitaripa bili nkiondoka. Ongeza moja mbili ongoja. Nitaripa bili nkiondoka. No love, no stress. No love, no stress. No love, no stress.
Gachi, si wanapenda kubang.